Let's get it one time. Let's go. You know what it is when you hear this. We the team.
Tambo wupusano, no tubu fipano. Mpaka fyo kuchilapu, mpaka fyo kuchilapu. Ichalo kwa shala fyo kupenda. Munina wa shala ni alitenta. Na pakukewela na alizeta. Ala, apakukewela na alizeta.
Ishibe filipono timailo. Wali wa miechalo. Kafi alitefa finilero. Bupusano mulela mga. Yoshan,
akalete kuwa de malode. Nomba kwenda na bugada. Akalete kuwa de malaye. Nomba ya difika kushan.
Kwa shala fukita.
Wali wa miechalo. Stand.
Jams.com.